Wanangu 047.
DJ Lida on the beat. On the beat.
The extent, baby.
Hatu. Hatu ni. Hatu. Hatu ni. Hatu. Hatu ni. Hatu.
Asiaska nyimbo ya gono Atuji. Masaa yote ujagusa tako masafa Baha kubwa Malaya hakuna
Ni
chipsipi Ndo muzera kimbiri Chipsi ya ikukunu milioni mbiri Apa hatu Hatuji
Hatu Hatuji Hatu Hatuji Hatu
Sote mna ufaga buku Unanunua chipsi nyongeza unapewa kuku Cheki mademu wengi wanaume tufiki hata nusu Nimenunua savana mudumu panishikisha chuchu Nufa majeneza unatupa na nyongeza Mubaa gwani hata madada hakuna Apa atuji
DJ! 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 Ngoma! Hey Chesek! Mziki ya upridiki kamsika kario DJ We DJ! Where DJ? Where DJ? Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Where DJ? Come on, come on, hey big geek. Mziki yo big geek. Come see Kankario DJ. Where DJ? Where DJ? Wanyama craft just a beauty. Beauty. Watoto kibako mfipo mwende pole. Watoto kibako matiasi Wanangwa 047 Kapi Wendo produce Meneje rice, meneje mrekwa Meneje goma aso Aso eh Kiba Watu napigia kesabu ufa window Na ukiona tamu